Entertainment.
Bana ni tunafanya baba juu. Bado na bang, hizi mameza, bado mistari, zenu na meza, bado kwa Yesu, sezi teleza, jenda na form, yeni muweza, bado na drop, hizi mapesa, still na mlike, jenda ni baba, na pita na ye, jenda ni better, eish. Kwa Yesu walai, nipate na dai, kwa devo sikai, natoka walai, kwa rudi na ndai, nipate walai, baraka tu hai, tupate Mumbai.
Bado na dunde na ye, bado na push na ye, bona kudile kwa game, come and sort your things, every day, not today, not tomorrow, every day, ey.
Kwa Yesu ni sawa.
Nani show kuwa anakupenda hata kama bado we pua. Ata make way, ata make things. Minajua ata kupea sharp shooter ka. Huku anandura hujalipa nyumba. Hauna hata chakula usione ka. Yeah, huku bagua ambia Mungu atajibu.
Hey God, nipe power eye. Nisimame straight, God tower eye. Ni crush my devil, nina power eye. Wendo my painkiller, wendo dawa eye. Buddha, nina impa keep out, na my virus too. Only one God, siyo number two. One man straight, hakuna matatu. Miniko sawa, skudiko sawa, kwa Yesu ni sawa.